Tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkuweka gati.
Tondwisanze njagala mukwano kati
kuno okwagala nze kulimenya kulimenya balala nzirugaze sibagala gwansanira
esanye n'olubeerero ndetete mutima munda mulipulira emirembe obwedda nesunga kukulirana aliririririri ayaya
amasongo nga gazibeera
nawe kiraba omukwano luba
leka mpita mudokita
neta mukulu
amasoko nga gazimera
nawo kiraba
kino kikamwe
mukwano lubabu
leka mpita omudokita
neta mukulu kwalisobola
oba nkuweka gati
tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkulaba olwenca
tondwisanze njagala mukwano kati oyagala mulinze nkoli ntya kyogere kati watama kubana nsonyi nawe ekitiko nanywa kyanoga baby tonaba wano eyo tebakulise no maswiti
kati nkitegedde kyogamba kanzija mukwano wetaye kammala okufuna ku kkooti ekyo nakyo kiwedde amasoko nga gazimera
nawo kiraba omukwano lubabu
leka mpita omudokita
neta mukulu
amasoko nga gazimera
nawo kiraba
kino kikamwe
mukwano lubabu
leka mpita omudokita
neta mukulu
oba nkuweka gati
tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkulaba olwenca
tondwisanze njagala mukwano kati
wabula ebintu byonyumya byote biggwa kangende gyengenda lowooza ne bonaamala emyezi nga tondaba muli otiridde
nedda mukulu ate sanuse busanuusi
abange
nze nnapulira nsanuka yembuuso gendaba
bako tonsikasika saati naawe kangende gyengenda ndowooza ne bonaamala emyezi nga tondaba muli otiridde
nedda mukulu ate nsanuse busanuusi
abakazi
nze nnapulira nsanuka yembuuso gendaba ogenza otya
naamu ebintu byonyumya byote biggwa kangende gyengenda ndowooza ne bonaamala emyezi nga tondaba muli otiridde
nedda mukulu ate nsanuse busanuusi
abakazi
nze nnapulira nsanuka yembuuso gendaba
oba nkuweka gati
tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkulaba olwenca
tondwisanze njagala mukwano kati